na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She say, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah baby, I'm not done. Nam take care, namfua viatu, nambeba mpaka kitandani. I say I'm gonna treat you right, she say I'm gonna die on your arms tonight. I say I'm gonna treat you right, she say I'm gonna die on your. Ameingia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkatia mitindo, na mkanyagia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa nyimbo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see,
yeah,
never see. Yeah, yeah.
Kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sovi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa board, mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV au Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubanduwa kipimpo lafu ilo latari, lazima ntefute stimu ya ndum na vikari. Niwe mahari ni kupe extraordinary. Penzi flani, latari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo siku pigi kimoko, vita tu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Getumijesa mauntamu tu. Leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, binuka binua. Vendika vendua, kama unavyo nijua. Chubuka chubua, ukinipa na chukua. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubishi. Mana waga na telezaga bila vilainishi. Leo leo down, slow down. Leo leo pata chimbika is going down. Leo chaga zikivunjika we go down. Leo leo show kali sana sold out.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Kwanza utakuta gen tathari. Konde chopa kana umbali. Tutanza na kimoko cha wali. Cha pili cha jali. Cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu. Situmi puturu wala kidonge bu. Tagila wana lizombe juu. Kauko periodi njo atatubonge tu. Ntakwekea ma movie tu kwa decoder. Ukukishushie ma chips, ma yai na soda. Grand Value, mababa viroba. Njo tukai quarantine, rice kashaweka order. Tumekatazo mabusu maani rusu mata. Nkutazame nusu sasi choki. Kawoge ruksa vai nuka kaa. Ukshani lockdown asi toki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwako meni shoot ni me dead. Usifanye kama ujanisikia what I said. Taka ni kutesto ka aim paka said. Okay, you know how we do do. Joani kupe somo tuko shule ka vidudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo. This, na kama heje shindikana. Tuache kwa
kukimbizana pindwa kadana dana sijaza kupenda jana achana na uvijana cause you my bae the brown skin nikutunze everyday achana na mambo ya mjini you give me some more nafama wataki kukona na mimi I know ama unataka twende wapi tukakonge row a special place yani wewe na mimi alone
baby come to my bedroom welcome to my bedroom I wanna show you something that you never see Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see.
Hatuhitaji mashahidi after man. Johnny kupetwishin after class. Chagua wanja mechi go down. Na ghetto mbili ke nyama ingine domtown. So binadamu ni creature vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama ulidata na picha. Na kam kichumwa mchicha. Ataka ungekuwa preacher. Chakwanza funga pazia kuna kamera za quiz. To fall in love with the beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby. To the moon and back upendo ni pure. Me Dr. Love sama penzi na cure.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see.
Baby, come my baby, bedwa. I feel na mi daddy manwa. Wakikuchafua na kufua na takata njoo kufungule dunia uje kuona chotaka kabla kumsugua akiona muua tu ana data style nyingi za mbwe la milio ndo ya paka kabla kumpakata na mladenda leo gigi mane kampa papa wemba bebe flana kwenda bebe flana ipenda so hata nkiipa mimbo nguja naeletea pemba vile unaikalia kwa juu kama unataka kutaga laugh na ibania kwa chini nikikaribia kumwaga mambo zigzaga si umezoea wazungu leo na mwaga ni wachaga wachaga.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom.
I'm coming,
I wanna
baby.
Show you something that
God
you never see.
It's Rosalie. Baby, I'm gonna give it to you good, give it to you nice. Something that you never ever seen with your eyes. Make the haters where they hate, where they dislike. I'ma roll this waist like I'm rolling dice. Tunyonge kitu flani cha Arusha. Afu tuchome tulane mpaka kusaza. So lazima puturu kuipakaza. Ila ikiwemo mwishoni takuita faza. Rip my clothes off, I like it on top. Alafu limeshamba kama una bulldoze. Sizime taa baby, atutaki upof. I'm gonna deep throat until I fucking choke. You better cancel everything. Baby, you know your only plan is to be inside me. And I know these hoes up in your IG. But wherever you go, you know I own that D.
Come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see.
Kwanza, nikupeleke nyumbani mazesa kwa kujue. Watoto wa mjina sikusumbue. Ada ya mama ni wewe, nataka dunia ijue. Baby girl, tulia kwanza nataka unijue.
Nataka nikupesho, vicheche nishaweka kando. Na nisha lose control, kwangu we ni zaidi ya pambo.
Leo, hakuna kuzima taa mguu, chaga mguu neti. Kwenye kochi kabati mpaka kapeti. Wanduki wembe naicha na mikeka na yobeti. Kama mapenzi safari kwako shakata tiketi. Talatibu mama, tanitoa roll, tapata lawama.
Hey.
Baby, hivi umefunza na mama. Nani control kama danadana.
Hey. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see.